Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudusangire ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'ijwi ry'Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese. Uyu munsi turaganira ku kibazo kitavugwaho rumwe cy'abantu bakundana n'abo bahuje igitsina. Turaganira ku buzima bwabo. Ese babayeho bate, bafashwe gute muri sosiyete, uburenganzira bwabo buhagaze gute? Niki cyakorwa kugira ngo habeho impinduka zatuma abantu babana neza mu bwubahane mu budasa bwabo? Wowe se waduha nomero yawe uyu muri uyu mwanya kugira ngo tuze kuguhamagara utange igitekerezo cyangwa se ubaze abatumirwa. Ni uyu mwanya rero ni uwanyu. Mwakoze cyane bamaze kuduha telefone zanyu kuri Facebook no kuri WhatsApp. Mbibutse inomero ni akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 3 5 7 5 3. 1 2 0 2 3 5 7 5 3. Reka rero twakire umutumirwa wacu wa mbere, undi araza kudusanga mu kiganiro mu mwanya. Twakire Eric Semuhungu, turushaho gusobanukirwa n'ubuzima bw'abantu bakundana nabo bahuje igitsina. Ndibaza ko namwe hari byinshi mubyibazaho, ubwo rero araza kudusobanurira. Eric, uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza Eugenie, murakoze kumpa ikaze nikigeza ku ijwi rya Amerika.
Yego, nanjye ngushimire ko wemeye kugira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri topic cyangwa se sije itavugwaho rumwe ku kibazo cy'abakunda nabo bahuje igitsina. Uwakoze cyane kwitabira ikiganiro.
Murakoze.
Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo tubanze dusubire mu bakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru mwumvise mu kiganiro, mu biganiro byacu. I Kigali mu Rwanda muri uku kwezi kwa kane hateraniye inama yahuje abayobozi bakuru b'itorero Anglikane, igice kigizwe ahanini n'abagitsimbaraye ku bya kera kidashyigikira ubutinganyi. Muri iyo nama abayobozi batangaje ko bitandukanyije na Justin Welby, Archbishop wa Diocese ya Canterbury. Ni nyuma y'itangazo rero abo ayoboye basohoye mu kwezi kwa kabiri ryemera umubano w'ababana n'abo bahuje igitsina. Reka twumve iyi nkuru Asumta Kaboyi, mugenzi wacu ukorera i Kigali, yaduteguriye.
Inama irimo kubera i Kigali yateguwe n'ihuriro ry'Abangilikani ku isi rizwi nka GAFCON, bivuze Global Anglican Future Conference. Umuyobozi w'iri huriro Umunyamerika Foley Thomas Beach, uyobora itorero Anglikani muri Amerika ya Ruguru, yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo Justin Welby.
In recent days we've seen the Church of England led by the Archbishop of Canterbury and their bishop walk away from the plane to teach the scripture. We call on them to repent, to return to the scripture. Bakareka gusigiriza ibyaha. Turasaba abantu kugarukira Imana bakimika ubutagatifu, bigisha ukwera kugushyingirwa. Mwicuze, mugaruke ku mwimerere w'ibyanditswe byera. N'agahinda kenshi imitima imenetse, reka mbisubiremo na none.
birababaje n'umutima umenetse ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangirikani ni gihe cy'amavugurura ku Bangirikani.
Muri diyoseze 44 zigize itorero ry'Abangirikani ku isi, 42 zose zitabiriye inama y'i Kigali. Iyi nama ihuje abagera ku 400 kuko bitangazwa n'itorero ry'Abangirikani ryo mu Rwanda. Diyoseze ya Canterbury ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'Abangirikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i Kigali. Musenyeri Manasi Gahima, umwepiskopi wa diyoseze ya Gahini, ari nawe itorero ry'Abangirikani ryakuriye, agaragaza ko bifuje ko Abangirikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobe mu nyigisho zitangwa. Gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na diyoseze ya Canterbury cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko babasanga kinyuranije n'imyemerere yabo.
Twarabyanze, twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho, niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe, tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga.
Umwuka mubi ujya kuvuka uyera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abangirikani mu Bwongereza rihikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Abagize iri torero banasabye imbabazi abatinganyi kubw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura. Canterbury n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganyi nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha. Gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka. Iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero ry'Angirikani ryo mu Rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranyewe ku isi yiganjemo yitabiriye inama y'i Kigali. Rukundo Metode, umwepiskopi muri diyoseze ya Karongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, bagaragaza ko baha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu.
Bibiliya ni umuco w'abantu bisa n'ibihora birwanda. Iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo irabidushyikiriza ngo rituyobore. Ubundi twari tuzi ko ibyo Bibiliya yigisha n'umuco nyarwanda wigisha no kugushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka no k'umugabo n'umugore bahuye. Ubuse bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki?
Bamwe mu bamashyirahamwe y'abana bahuje ibitsina mu Rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero y'amagana ababana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera Imana gushyira hamwe. Bwana Karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we, agaragaza ko amatorero n'amadini ari yakwiye gutanga ingero mu kutavangura.
Icya mbere ni uko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bidafite amategeko abahana, so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'andi Banyarwanda bose ku maserivisi yose. Ariko yabije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere, hari igihe bumva bisa nk'aho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko arigisha ijambo ry'Imana, arabwiriza abantu bazi imbere y'Imana, aregereza abantu Imana n'icyo Imana yamutumye, ariko akagira noho abasunika yigizayo batara sinavugana nabo, abasinabi ntibaza mu itorero ryanjye, abantu sina. Rero nkibaza ukuntu umuntu uvuga ko yigisha abantu kumenya Imana agarura abantu ku Mana akari nabo basunika ngo bajye kure.
Benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Kuri Manase Gahima uyobora itorero ry'Angilikani muri diyoseze ya Gahini, agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira.
Arega siko uburenganzira bwose ari ukuri nangwa ari bwiza nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya Bibiliya? Twebwe ndabivuga nk'umuntu w'Imana, uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza.
Inama ihuje abepiskopi b'Abangilikani yatangiye kuri uyu wa mbere izasozwa kuri uyu wa gatanu. Ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu Bwongereza. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi, twongeye tumushimire kuri iyo nkuru. Tubibutsa kandi ko iyo nkuru, iyo nama yarasojwe, ni ibyemezo byarafashwe aho abayoboye amadini cyangwa se amatorero y'Abangirikani bitandukanyije n'umuyobozi w'i Canterbury, bakavuga ko batemera ibinyuranye n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana, iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ndagira ngo rero Eric, wumvise iyo nkuru, wowe nk'icyo cyemezo cyangwa se umwanzuro w'iriya nama wo wakiriye gute?
First of all,
abakuriye irangirikane mu Bwongereza kwa ko batagiheza umuntu n'umwe namwe ukwiye guhezwa mu rusengero kubera ko mu rusengero bigisha urukundo. So ndashimira rero abahagarariye irangirikane ku isoko mu Bwongereza uko bafashe umwanzuro mwiza cyangwa se icyemezo cyiza bafashe. Rero nkanenga abo mu Rwanda kubera ko niba bigisha urukundo kandi Imana ari urukundo bakaba bagira abantu baheza mu nsengero cyangwa se baritandukanyije nabo kubera icyemezo cyafashwe na Angilikani yo ku cyiciro gikuru cya Bwongereza, narabanenze njyewe kuko niba batugira ngo bigisha urukundo kandi bakaba bagira abantu baheza mu rusengero urumva ko nyine bikiri ikibazo. Gusa intambwe iracyagenda ifatwa, iracyafatwa iminsi kubera ko niba hari ibyo bavuze kuriya hari abazagenda babihindura n'ubundi kuko n'ubundi inkunga n'icyo byose bituruka ku cyicaro gikuru mu Bwongereza. Murakoze.
Reka twibutse ko iriya nama ntago ari yomo Abangilikani gusa bo mu Rwanda, hari n'abandi bari baturutse no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Ubwo rero nagira ngo noneho tunyarukire ku murongo wa telefone, hari umwe mu bahise baduhamagara twumve niba afite ikibazo cyangwa se igitekerezo. Zike uranyumva?
Muraho.
Muraho neza, urahagana he?
Ndi muri Zambi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi umunyarwanda, ukorera muri Zambi.
Yego.
En fait, nous avons dit que ubundi uburyo umuco wacu abanyafurika umeze ntabwo sexuality ari ikintu abantu bashyira hanze ngo umuntu azavuge ngo ngewe my sexuality is this way or I would like you to have your sexual life.
Gerageza kuvuga mu Kinyarwanda, hari abenshi badukurikiye batumva icyongereza.
Nagiraga nti ntabwo uko tumeze muri Afurika cyangwa mu Rwanda no mu Burundi umuntu ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari ubwo ashyira ahagaragara. Nubwo kuva kera tuvuga ngo imibonano mpuzabitsina y'abahuje ibitsina ntabwo yemewe cyangwa ntabwo abantu bemerewe kubana, nuko ntabwo bizwi, wasanga binaba mu Rwanda binaba no mu Burundi, ahubwo ntabwo turi mu muco wo kuvuga ubuzima bwacu bw'imibonano mpuzabitsina. Rero iyo uje ukabishyira ugatangira kubwira abantu ngo bavuge ku gice runaka kimwe, ukavuga ngo ubu noneho ndashaka guha umwanya aba bana bahuje ibitsina, ntabwo utangiye kubangamira umuco, utangiye kubangamira ntabwo gusa ari iby'itorero, ntabwo ari iby'umuco wacu uko tubayeho, ntabwo ari uko nguko. Iyo abantu, iyo umukuru w'itorero ryo mu Rwanda cyangwa Abangilikani muri Afurika cyangwa abo ku isi bateranye bakavuga ngo ibi turabyanze, ntabwo byanze mu izina ryabo, byanze mu izina rya sosiyete yacu. Ntabwo ibintu bino nka sosiyete yacu, nanjye kuba mvuga gutya ntabwo kuko wenda wasanga ndi no mu homosexuel, ariko ntabwo kiti yacu imeze uko imeze ariyo kunormaliza ibintu nk'ibyo biri bintu bitamenyerewe mu muco wacu biturutse hanze. Ntabwo mbona itorero iryo ari ryo ryose cyangwa igice cyo cyose cyajya ngo kivuge ngo ibi bintu tutari tuzi tutari tumenyereye noneho turabyemeye kubera ko hari uwabivuze. Ngira ngo harimo gusakaza ibitekerezo by'umuntu umwe cyangwa bya sosiyete runaka ngo bijye mu yindi sosiyete, nubwo babicisha mu itorero cyangwa babicisha mu bundi buryo, ntabwo ari ikintu numva ko cyagakwiye kwicara kuri sosiyete yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Abantu koko barabibona ku buryo butandukanye nk'uko nabivuze. Nugerageje kuvuga ikibazo kugira ngo abantu tubashe gusobanukirwa twese twumve uko aho ibintu byerekeza n'icyakorwa. Usanga abantu bamutera amabuye, ndareka njye nko ku murongo kuri Facebook nk'uyu muvandimwe uri mu Burundi Jean-Marie Rose Courtois nshimira imana yagize ati mu Burundi ntituvugana nabo ba ambasaderi ba Satani ati noneho se ndi n'umwangirikane ntibinyerekeye nzogira icyo nshikirije mu biganiro bitaha rwose Jean-Marie n'uburenganzira bwawe bwo kuvuga icyo utekereza ariko kandi harimo no gutukana nta ambasaderi wa shitani urahanga ura cyangwa handi no mu batukurikiye bose nta ambasaderi wa shitani urimo nacyo nagira ngo byibura mbanze mumenyeshe
ngira ngo aho ndabyemeranya nawe ntabwo abantu bose dahuje imyumvire ariko bafite imyumvire abantu kuko njye wenda mfite umuco runaka wenda mu Rwanda wabishyira no mu zindi ngero mu Rwanda ntabwo turya nk'ibinyabwoya sibyo mbonye umuntu w'ibinyabwoya ntabwo uvuga ngo akorera shitani ariko nawe ntabwo yambwira ngo ntangire mbirye kubera ko we kuri we ari byiza rero ni kimwe n'ubuzima ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina abantu bafite babo homosexual rwose niba n'amahitamo yabo ariko n'amahitamo y'ibanga ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo nabisemo kanze ngikire mu ndi muntu ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo societe yacu ibyemera reka noneho tubwira ama societe yose yo kwisa byemera ntabwo ibyo bishoboka
reka ngushimire cyane ngushimire cyane ku gitekerezo cyawe hanyuma ngaruka kuri Eric wumvise igitekerezo cya zikezike hanyuma nk'uko twabivuze uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abakundana nabo bahuje igitsina aba bantu ni iki wabatubwiraho muri makeya ukagerageza kudusobanurira tutarambiranye cyangwa se ngo tuvuge byinshi cyane ariko ni bantu ki abantu bakundana n'abahuje igitsina
nukunanga abantu bakundana bakunda cyane Eugene abantu bakundana bahuje igitsina cyangwa se abasangira ngendo ubu ngubu ubundi dusigaye dufite izina rishya kuko iyo ubundi bavuze abatinganyi tuba twumva badukomerekeje twahisemo ko batwita abasangira ngendo cyangwa abakundana bahuje imiterere anyway abasangira ngendo rero ni abantu nk'abandi kandi barashoboye ni abantu bagira urukundo ni abantu bakunda gufasha ni abantu usanga ntabwo bagira amatiku keretse nyine abantu badufata mu yindi shusho nk'uko uwo muntu yaravuze aho umuntu wapropose ngo turi abambari ba shitani cyangwa turi ambasaderi ba shitani nta muntu uri ambasaderi wa shitani anyway turi abantu nk'abandi nyine nta gikorwa cyari cyacitse ku ikuru ry'umuntu yumva ngo umuhomosekisuwesi cyangwa ngo umutinganyi ko badutuka kutumva nyine ni ikintu cyacitse turi abambara pampegisi ngo buriya ibyo bintu byose ni ibintu bya bodishoningi badukorera ariko havuyeho kuba nyine turyama nabo dushushanya igitsina cyangwa duhuje igitsina turi abantu turakora undi muntu yakora twagakora turashoboye kandi nyine n'abantu nk'abandi tuva amaraso amwe abantu badufata nyine nk'abakozi ba shitani cyangwa se abaki ariko siko bimeze
ndumva rero uhuza na uriya muvandimwe wo muri Zambia wavugaga ati ntabwo ikibazo cy'abantu twavuga abakundana bahuje igitsina cyangwa se abasangiye igitsina cyangwa imiterere ati si ikibazo cya sosiyete gusa harimo n'ubukungu harimo na politiki ndumva musa nk'aho mubibona kimwe nko kuvuga uti abantu abo bantu nabo barashoboye ndumva nta kubaheza bishobora kugira ingaruka kurusha kugira ikibazo byakemura
yego birahuza kabisa
yego reka dukomeze twakira n'abandi ku murongo wa telefone niyigena uranyumva
yego ndabumva
yego uherereye hehe
ndi mu Rwanda mu burengerazuba mu karere ka Rusizi
yego ijambo ni ryawe
murakoze nendaga gutanga igitekerezo kuri ikiganiro ndi umukristo mu itorero ry'abangirikani ryo mu Rwanda ari naryo ryitandukanije na n'itorero rya Canterbury na Musenyeri Justin Welby kandi cyerwose ibyo abatoro byo mu Rwanda mu bindi bihugu bakoze byo kwitandukanya mu itorero ryo mu Bwongereza n'ayandi yose ashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina. Muri rusange nemera ko umuntu uko yaba ameze kose afite icyo amaze, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo ntabwo yarema umuntu udafite icyo amaze. Ibyo ntabwo bishoboka. Bariya abantu bafite icyo bamaze, ni abantu bakwiye kubahwa ndetse no kurindwa no gukundwa. Nta mpamvu yuko bakamburwa uburenganzira bwabo, cyane cyane bwo kubaho cyangwa guhabwa n'ibindi sosiyete bagenera, barabikwiriye. Ariko nabwo ntabwo bakwiye guhabwa umugisha mu rusengero nk'abantu nyine bashingiye mu buryo bwemewe by'umwihariko n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ntabwo ibyemera. Niyo mpamvu ndi ku ruhande cyane rw'itorero ryo mu Rwanda n'andi matorero atarashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina cyangwa se abatinganyi. Ntekereza ko bino bintu umuco wabo mu burengerazuba bw'isi, abo dukunda kuvuga ngo ni abazungu mu burengerazuba bw'isi, ni umuco wabo nk'uko no mu Rwanda cyangwa se muri Afurika habaga abagabo bashaka abagore benshi. Ariko nabyo bayo ntabwo ibyemera, ntabwo bishyigikira. Niyo mpamvu abanyafurika babiretse n'ubikoze ntabwo ukomeza kuba umwizerwa mu itorero. Rero uwo muco w'abazungu w'ubutingana yari kino mateka ni ibintu byahereye kera. Numva babigumana ariko kuza kubizana ku bandi bantu bo mu bandi moko, mu bandi migabane itari abazungu, numva atari byo. Numva atari byo rwose, bagumana umuco wabo wo kubishakira abandi. Rero sinumva ko byaba n'ikibazo hari abantu batashyigikiye ubutinganyi ngo bibe ikibazo gikomeye kimwe kivuga gutya uburenganzira bw'itorero ryo muri Afurika n'ahandi batabishyigikiye. Ariko abazungu nabo bakwiye kugumana umuco wabo, ariko kubijyana mu rusengero, kubijyana muri kiliziya ya bigahuzwa n'ijambo ry'Imana, bagaha umugisha abantu bahuje ibitsina. Ni inzira ijya kurimbuka, ni inzira itorero ririmo rizayirangiza niba ikomeza. Ntabwo Imana izaha umugisha, ntabwo Imana izakomezanya nabo. Niba ikomeza inzira mbi, ntabwo Imana izakomezanya nabo. Ndumva ari byo navugaga. Murakoze.
Reka ngushimire nigena, ariko mbanze nkibariza akabazo gatoya mbere yuko ugenda rwose duhaye ibitekerezo byawe. Kuba twashatse cyangwa se twifuje kuvuga kuri iki kibazo si ukukiremereza cyangwa se mu bundi buryo, ahubwo ni ukugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, basangire inama n'ibitekerezo nk'uko uzitanze. Najya ngo nkubaze, uravuze uti ntabwo abo bantu ndemera uburenganzira bwabo n'iki, ariko ntabwo bakwiye kuha umugisha ukurikije Bibiliya. Najya nkubaze noneho, hari uruhande rwa Bibiliya, hari uruhande rwo mu kiliziya gusezerana imbere y'Imana no gusezerana mu mategeko, ibyo wabishyigikira ko bakwemererwa kugira kugira uburenganzira cyangwa kunyura mu nzira nk'iz'abandi banyuzemo nk'ababana nk'umugabo n'umugore bagasezerana imbere y'amategeko kugira ngo abashe kubarengera?
Burya amategeko ya buri gihugu ashingira no ku muco wacyo, ashingira no ku muco wacyo. Buriya first of all ni ukwibaza iki, abantu bashingiye basezerana harava mu iki? Intego y'umuryango nko mu Rwanda amategeko yaho abashyingiranwa ni abantu, umugabo n'umugore, abafite igitsina gabo n'ufite igitsina gore, abandi b'amategeko asezeranye. Kuko ni umuco nyarwanda nyine nibo bashakana, nibyo bifite igisobanuro. Ese aya mategeko arabemerera hava mu iki? Umugabo n'umugore nibahura, umugabo n'umugabo nibahura, umugabo n'umugore bagahura, harava mu iki? Ya kugira ngo abe productive, hariho kororoka. Niyo mpamvu famiye ibaho. Seze n'amategeko, ubwo n'amategeko ni icyo amategeko aba ateganya. Abantu bahura haravamo iki?
Ndagushimiye.
Abashyira amategeko ni abantu bafite sansi zitekereza neza, bareba ikintu tugiye gukora si ukugikora gusa, aba ari impamvu itegeko rishyirwaho. Umugabo n'umugore barahura haze n'iki?
Urakoze cyane Nigena. Eric, wumvise ibitekerezo bya Nigena, ahangaha urabivugaho iki? Wagize sinzi niba navuga amahirwe, wowe wari wabashije no gusezerana imbere y'amategeko ujya no mu kiliziya ndakeka, urabivugaho iki?
Umugabo uvuyeho arashyiramo ukwivuguruza umwanya umwe aravuga ngo abantu ngo bakwemerwa ubundi ngo bakagira serivisi badahabwa. So ndumva niba wemeye umuntu nangoma gushyiraho ngo ariko ngo ariko ngo iki niba wemeye umuntu ko mwakira mu rusengero rwawe ari ukuvuga ngo nkora ko bitemeranya ngo ngo na Bibiliya rega Bibiliya ni ibitabo byanditswe n'abantu b'abantu. So njyewe ku bwanjye ntango twemeranya nyine neza 100% kuko niba wemereye umuntu ukamwakira mu rusengero rwawe ni ukuvuga ko nyine wamwakiriye nk'umukristo. So nango uramuha serivisi zimwe ngo izindi zimwe kandi abakristo bose baba bangana mu rusengero kirekamari hari ukuntu barutanisha abakristo mu nsengero gusa nkanjye nyine ku bwanjye ni uko nta rusengero mfite ndafite nta umuntu naheza abantu bose bagomba kuza bagahabwa serivisi zimwe waba ari ukubasezeranya yaba ari ukubaguhazwa byose kabisa no kubabatiza byose serivisi z'undi yabona n'undi atazibona hatabayemo ngo ariko ngo hezuyu cyangwa hezuriye yego ngewe nakoze ubukwe kabisa proud y'uwo ndi we nakoze mariage kuko bivuze twagiye mu rukiko tujya n'umuntu uza no muri cyacu byose twabikoze yego ntabwo byabereye mu Rwanda ariko iyo nzu kukurutukura n'umukunzi wanjye dukundana urukundo ni urukundo ushobora kuba cyandura umukunda ubikwiye ku mutima. So naho ibindi rero nk'uko ndi kubibona bizagenda haracyari urugendo rero ariko bizagenda bigenda neza kuko ntabwo twizwa kuri 2023 intera yagira kandi na papa yize kubivugaho ariyo byaje bikurikira ikiriya cyemezo bari abepiskopi abantu bo muri Bwongereza bafashe na papa yigeze kubivuga avuga ko nta muntu wari ukwiye guhezwa mu nsengero.
Yego reka dusubire ku murongo wa telefone twakiriye Gracien, uranyumva Gracien? Yego urahagana he?
Ni Gracien ndi mu Rwanda.
Yego igitekerezo cyangwa ikibazo?
Njyewe mfite ikibazo ndashaka kubaza umutumirwa numvishije avuga ko yanasezeranye. Tuzi ko wenda ubundi mu muco nyarwanda cyangwa umuco usanzwe wo muri Afurika umugabo n'umugore aribo bakundana, wenda namubaza intego yo gukundana ku bahuje ibitsina imigabo ari iyihe? Baba bafite gahunda yo kwagura cyangwa kugira ngo wenda babe baba bakundana byabyagenze gute kugira ngo bo bakundane bahuje ibitsina? Icyo ni cyo kibazo namubaza mwakoze.
Urakoze Gracien. Eric musubize.
Gracien sinzi mba ari uri ingaragu cyangwa wubatse ariko uko ukunda umukobwa se cyangwa igitsina gore ni nk'uko nanjye nkunda igitsina gabo kandi uko urugo rwawe rwubaka natwe niko urugo rwacu twarwubaka. So nta gishya kiba kirimo, naba ari ukuvuga ngo ni nka yacitse amabere. Uko wakunda umuntu mugakundana ni nk'uko nuri ndakundana n'undi, intego nyine ni ugukundana. Abo neza ari tutumva kandi ubwo ndi kumva bishaka kwerekeza ko umugore n'umugabo nyine bakundana kugira babyare bororoke. So natwe rero ubwo buryo burahari, iyo burahari gasogesi nuko nayisobanura sogesi mu Kinyarwanda njya numva abantu bakunda
kwifashisha abaganga. Ndavuze nti bifashisha ubuvuzi hanyuma
umwana mukaba mwagira abana banyu cyangwa mukaba mwadopa. So ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo nibakundana ngo mbese ubwo bazabyara gute cyazagira, tunabiza byinshi mpita mwerekeza uburyo burahari bwinshi kandi burakoreshwa cyangwa se bukamwajya n'umuntu ubatwitse akababyarira. So ubwo rero ntabwo ibyo bikiri ikibazo kugira ngo mbe ngo mugukana ngo nibamukunda ntabwo mbese ngo intego yanyu ni iyi. Intego ni urukundo, ega Imana itwigisha gukundana. Thank you Gracien.
Ndagushimiye cyane. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Kasunga, uranyumva? Urahagana he?
Ndi muri Kenya.
Yego kibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Nawe nta kurikiranye kino kiganiro ariko byinshi nayo nabyumvise. Igitekerezo cyane nko kushimira aba bantu biyumviriye kwiza gutandukana n'abazungu bari bagombye ko umuntu asanga igitsina n'ubundi bashobora kubana. Muranyumva?
Turakumva, komeza.
Intererano yanjye yaryo kubatera ingufu ko bagumaho nyine kandi batokangwa n'igicubure kuko hari igihe bigorana ugasanga ntabwo bisubiye ko natwe twavuga ati no mu Burundi bagize nk'uko kabisa tukabereka ko twe tukikurikiza amasezerano ya Bibiliya nk'uko biri bitubwira ko ubugeni bugira abantu badasangiye igitsina. Kandi n'ikibazo cyane cyo bari cyo ko igitsina bikurikirana.
Yego, urakoze cyane. Hano Eric, mbere y'uko nkomeza aragira ngo mbanze nsome ibyo batwandikiye kuri Facebook. Hari nk'uwavuze ngo uko Abanyafurika bazogenda bafata imico y'abazungu yose badacaguye ni nako Abanyafurika bazosambuka. Mbega abo bazungu uko badafata imico y'Abanyafurika ni ukubera iki? Uwo ni Boslo Tom. Naho mugenzi Philibert ati Abanyafurika kubera kwanga gukoresha amaboko yabo bemera gukora amahano bayakoreshwa n'abakoloni mu kubagira imbata mu bugoryi kugira ngo babeho. Bikururiye umuvumo n'umubabaro uzabageza ku rupfu rwo mu mwijima. Imana imbabarire. Uyu rero abangaba bombi barasa naho bahuza na Kasunga muri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntabwo aba bantu bakwiye gusezerana ahubwo n'abandi bakwiye kubakurikiza. Aha ngaha urabivugaho iki?
No kuvuga ngo abantu bakunda kuduciraho regiteka ariko ngira ngo abantu ababizi kuba akimenya ko wenda umuntu aryama n'uwo bahuje igitsina none akabimenye none nawe bivuze ngo ni abazungu babizanye muri Afurika. Ibintu byari biri ahubwo ni ukuri ibintu bitavugwaga nta masosho media yari ariho nabiki ariko reka mabwire ibintu by'abaryama n'abahuje igitsina cyangwa se abasanyagindo bahozeho kera kubw'abasekuruza kugira isekuruza byacu ahubwo ni ibintu bitavugwaga kandi abantu bavuga ngo ni imico ngo y'abawesti ngo ni imico y'abazungu ntabwo ari imico y'abazungu kuko hari abantu baba bari mu cyaro iyo ngiyo nka za Musanze za Cyangwa ugasanga barakundana batarabona n'abo bazungu ndetse baba bagishije n'abazungu gute. Abantu bavuga ngo n'ubundi ngo ni amaco y'inda ngo bakurikiye ngo amafaranga ngo abirabura ngo twarakoreshejwe n'abazungu. Reka ngiye ngo urugero rwa hafi njyewe nari mariye n'umuzungu n'umugabo wanjye ari umuzungu 2016 ubu ngubu 2023 ngira ngo ni imyaka itandatu hari irashije baratari irindwi itandatu cyangwa irindwi. Iyo bavuga ngo ni amafaranga yumva nari kuba nkurikiye ni urugero nanze ntacyo mbuze ubu kano kanya tuye ndifashishe mba narashatse uwo mugore cyangwa narashatse umukobwa nubwo ati no wenda yari indwara ngo wenda narayikize none ubu ngubu umugore ndamushatse turanabyaye ariko si byo bintu byanjye njye niko navutse si byo ninjemo nkuze asosiyasiyo muninjiramo niko navutse kabisa nisasa nakuze nisangamo nyine mfite numvamo ko nkunda abahungu nyine so nagerageje no gusanga nagize byaranze so ni ukuvuga ngo ntacyo mbuze ariko n'ubundi ndacyakunda abahungu so nanga ari kuvuga ngo ni ibintu ngo twishyizemo ngo twakurikije ngo ubutunzi bw'abazungu reka abantu bari kuvuga ngo ni ibintu byo mu bazungu gusa nitwe South Africa si muri Afurika ni uko abantu badakunda kutekereza cyane South Africa ni muri Afurika kandi ho umuhungu ku muhungu bemerewe gushyingiranwa na bispo ya Amerika yuko ibyemeza muri South Africa 2005 bari bemerewe gushyingiranwa imbere y'intuzo y'urukiko umuhungu ku muhungu same sex marriage was legalized 2005 kandi yari imbere before ya Amerika none iyo bavuga rero ngo ni ibintu byavuye mu mazungu kandi na South Africa ari muri Afurika yego ni igihugu cyatembe kuko harimo abazungu benshi ariko ni muri Afurika
sabirero byano abantu bitwaza kwa ngo ni micyo ya kizungu si micyo ya kizungu nuko kuba ari bakimenya ikintu kano kanya nibivuze ko kitari kiriho barahari bari mu nzego zitandukanye mu bihaya imana barimo mu ba politician barimo abakinyi mipira aba modo mbese aba homosexuel cyangwa se kimenye uko babivuga bari mu ngero nyinshi zitandukanye rero ko ari bwa kimenye icyo kintu navuye ngo nabazungu babizaye rekareka ahubwo impamvu bavuga ngo abazungu nuko abazungu bamaze kumenya icyo human rights isobanuye kuri bo bamaze kwisobanukirwa kuko nabo babikiye mu myaka ya kera ariko ubu ntabwo bikiri ikibazo kuri bo murakoze
murakoze nawe reka ubwo nkomereze kuri Facebook nanone Lucky agomba kuba abona ibintu nk'uko ubivuze ravuga Lucky Sarie Mike Humber ati kwisanzura ni ikintu na ati kwisanzura ni iki ni uguha uburenganzira umuntu hagakora ibimushimisha mu gihe ariko ntawe abangamiye nimba abantu bakoze ibintu bidahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa umudendezo w'abandi bantu nta mpamvu yo kubabangamira nibibanire nibutse rero batwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku kibazo cy'abakundana bahuje igitsina cyangwa se abo umutumirwa wacu yise abasangirangendo bifuza ko bitwa abasangirangendo aho kwitwa abatinganye aribo avuga ko ari abakundana bahuje imiterere ni Eric rero Semuhungu akaba ari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dutegereje undi mutumirwa wa kabiri we ari mu gihugu cy'Ububiligi telefone ye ntabwo yari yaca mu bwo namara kuboneka turaza kubaha kumubaha nawe muganire
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkomeze rero nshimira abatwumva ko mwakomeje kutwandikira muri benshi nubwo hari telefone zitarimo gucama ariko mukomeje kutwoherereza nomero zanyu kuri WhatsApp nk'uko twari twabibasabye kandi abatari baziduha mwaba mwifuza kuduhamagara muri uyu mwanya cyangwa se no mu bihe bizaza nongere mbahe iyo nomero ya WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko hundi mutumirwa wacu abonetse Dani turakwakiriye ku Ijwi rya Amerika
mwaramutse mwakoze mbaye ndasaga amukiriwe kubona natwe migatoni
oya nta kibazo telefoni yari yanze ariko urabonetse nicyo cyangombwa wowe ukunda gukurikirana ibintu by'uburenganzira bwa kiremwa muntu muri icyo kiremwa muntu harimo n'abakundana bahuje igitsina uburenganzira bwabo ubwo nawe nagira ngo no gutakurikira ikiganiro ariko utubwire ububona ute wowe ubikurikiranira hafi utubwire muri make
yego iyo mubajije uburenganzira bw'abantu bahuza ibitsina babitangiye bivana n'igihugu umuntu abarimwo nk'ubu urabye nko muri Afrika muri Afrika ibihugu byinshi ni byemera abo bantu ni bari abaha agateka kabo kandi na muntu mugabo yabyagite kuraba amiburayi cyangwa muri Amerika iyo muri urabona yuko agateka kabo bantu karateye imbere rero sinzi amakibazo cyane ko mwobaza icyo igihugu mushaka ko ndabategurira yakubera amenye ibyo no kwishyura mbamukunda
urakoze cyane. Ubwo turaza ku abakunzi b'ijwi rya Amerika baraza kukubaza icyo bifuza. Reka twakire Niyonzima Gilbert, turi kumwe. Gilbert gabanya radio tubashe kumvikana. Gilbert telefoni ye iravuga nabi, reka twongere tumushake mu kanya. Ubwo nagira ngo noneho reka tube dukomezanyije. Dani mu kanya twaganiraga na Eric ku bijyanye n'imibereho, asubiza n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Uwavugaga uburenganzira bw'umuntu bw'ababana bahuje igitsina, Eric yavuze ko ari abasangirangendo. Wumva ari iki cyakorwa muri kino gihe kugira ngo babone uburenganzira bwabo busesuye nk'ubw'ikindi kiremwamuntu?
Ego, icyo ni ikibazo cyiza. Nkanjye nsanzwe ndi umuntu umaranira agateka kandi na muntu n'abo bantu bakaba barimo, nuko nibaza yuko icyo cyokorwa ni uko mu bihugu byacu mbuze Afurika en general, nuko bategerezwa yakwemera abo bantu bakamenya yuko abo bantu dabor ni Abanyafurika cyangwa n'Abarundi cyangwa n'Abanyarwanda, bakamenya yuko abo bantu bavuka ariko bameze nibo bazigira bavuka ariko bameze nyakubakira abona yuko ari ingendo zabo bakiri bato. Yego, nabo bokura memsi egzatuma nk'abantu babimenya bamaze gukura, mugabo usanga uyo muntu asubiye nyakuza kera cyangwa asubiye kwiyumvira bya kera, arabona egzatuma aho igituma yabaye umusitoko twotita cyangwa umutinganyi nk'uko abanyarwanda bavuga, kandi no bivuga mu Kirundi bamba bari na vita gay cyangwa umumosexuel mumbabarire. Hamba gero baza ko amikino cyokorwa ubu ni uko amaleta yacu mbuze amaleta yacu bivuga yuko leta y'u Rwanda cyangwa leta y'u Burundi abantu batumva ururimi rwacu dusangiye, ni uko borondera ukuntu bicarana n'abo bantu bakabumviriza. Kuko mfashe nka egzampu nk'akarorero mu Burundi bavuga ariko abo bantu badahari, bavuga yuko abo bantu aribo batuma bazana ingwane mu Burundi. Mwarufite yuko n'umukuru w'igihugu yaheruka kuvuga no mu ijambo ryiwe avuga yuko abo bantu niko biyamiririza kure. Urumva rero kuvuga yuko haracyayo ingendo nyinshi yuko basigezwa kumva ibituma abo bantu tumeze gutyo cyangwa bameze gutyo. Bisaba rero yuko twicarana yatugagira cyo bita amasensibilizasiyo ya kukwerekana igituma homosexuel niki ya kuba umutinganyi ya yari ivyo yaribaza yuko abantu bikuru nuko leta ikucarana n'abo bantu cyangwa n'abantu bahuza ikiba bitangiye cyangwa abantu baharanira agateka kazi na muntu bakabasigurira donc voilà ibyerekeye abahomosexuel en general. Merci.
Ye, ndumva urabyemeranywaho na Eric Semuhungu, nawe yatubwiraga ko yumva ariko yavutse. Urahamya neza, uremeranywa nawe ko umuntu ariko aba yaravutse atari ibintu yigira cyangwa ngo bimuze makuza?
Nuko umuntu aba yaravutse, ibyo ndabyemeje neza. Mugabo hariho n'abantu babikora kubera kurondera amahera, ibyo nabyo ni bibi ku bantu bahuza ibitsina babisangiye byonyine. Urazi yuko n'abantu bahuza ibitsina batabisangiye ariko rimwe rimwe akora amabanga mpuzabitsina kubera amakeneye amahera, kubera amakeneye ikintu kinaka. Urumva rero abo ukuri barahari, kuko nimba batavuka uko cyangwa nimba tutavuka uko nibaza yuko utari kubakora rihezi, kuko nta kintu yakibabaza ya mu mutima kumva yuko abavyeyi bawe amitsuki ababanyi bakwinuba cyangwa bakakurojeta nkubaye ko bakakwinuba bakakureka hama cyane kumva ko igihugu cyaba kuvuga nabi cyangwa ugiye mu masengero kanaka kivuze yose ari amasengero kanaka ivuga ati abo bantu yani bivume yari bibaho. Urumva nimba ibintu twigira cyangwa abo bantu bigira ni ukuri byemeje ijana ku ijana twoba cyangwa boba barabihebye. Yego.
Twibutse abakunzi bacu ko hari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Twajya ku murongo wa telefone twumve Norbert, nawe afite igitekerezo. Norbert, uranyumva?
Urabona neza mukangu se?
ukomera cyane urahagara hehe
ni majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
reka mbere na mbere mbanze mbashimire kuri icyo kiganiro mwagize mwatuzaniye
urakoze kudushimira urakoze kudushimira abandi baduteye imizuguzugu
ariko mwibaza nese ko ibyo bintu nibo mutumire ahari koko ibyo bintu koko atubwire impamvu yabitekereje n'inyungu abitezemo
ibiki yabitekereje
nyine yenda byo kuvuga nyine abantu babana nyine bahuje wenda ibitsina biriya bintu ntabwo ari byiza ese imitekerezo yayo abantu usanga wenda badafite nk'ibisazi wenda naho ngaho nge niko nabibara muri iyo nyigo wenda niba mbabivuze neza
mubaza aragusubiza ubashe gusobanukirwa hari ikindi wifuza kumubaza
ikindi nanone mbaza urabona nyine abantu wenda bishima nyine bari muri icyo gikorwa bo bishima mu kigero kingana iki ese babona nta ngaruka byatera ku bwonko cyangwa se mu mitekerereze yabo
ariko se ubwo urumva wowe abantu bishima ku rugero rumwe bose
nyine ngewe dore impamvu ndi kubabaza ese ibyo bintu urumva bishoboka nyine bo bona batubwire ikinyuranyo cyabyo kirimo
Norbert babwirwa n'iki se kandi ibindi batabizi babwirwa n'iki itandukanyirizo
nyine ntibatubwire bo babizi nyine bo banagerageje kubikora
ndeka muguhe mwivuganire ubwo ngubwo arakubwira Eric mwumvise Norbert
ari kwasize ibibazo nk'iby'abantu bo muri primaire ngo mbese ngo baryohera ku kihe kigero arashaka se kubikora akaba ariyo mpamvu ari kubanza yumve uburyohe burimo niba atari ibintu byawe kuki ushishikajwe no kumenya amabanga akorerwa mu buriri ngo mbese ngo baryoherwa gute mbese n'ubundi ngo babyumva gute ngo nako ngo babimeze gute ngo mu buriri ni gute wasaba kumenya ibyo bintu ubundi akujya wanga abantu ngo mbese ngo ni urwaye bwo mu mutwe mbese abifataho nk'ibisazi umuntu arasara abasazi baba babatwara indera umuntu wavuga gute ngo ni ibisazi kandi umuntu ari muzima ari fiziko ashobora gukora akazi nk'ako undi yakora atafite ibibazo byo mu mutwe umuntu ugira ibibazo byo mu mutwe ashobora hari ibintu bazi sometimes abantu babaza ubundi muntu abajije ubuso umusubiza ubundi gusa mbuze icyo namusubiza ugeze aho ubaza ngo mbese ngo abantu ngo babimeze gute ngo uryohe ngo wabwe kugira kingana gute ndetse uburyohe babupimira kuki ni ku munzani ni kuki kubwanjye musori abajije ubusa gusa uko aryoherwa mu buriri niko natwe turyoherwa mu buriri ibintu byo gushaka kumenya ibikorerwamo rero gahunda zo mu buriri zimenywa na ba nyiri uko ibyo bikorwa mu buriri ntabwo turiho hano kuvuga uko ibintu bimeze ntabwo turi kuvuga hano kugira ngo dukore umutingi homosexuality kuko tuvuze ngo ibyo bikorwa gutya na gutya aho ngaho batwinjire kandi nabo ntabwo tuzi uko bakora sex mu buriri bwiwe ntabwo tubizi uko abikora
byaba ari ukurengera ntabwo tugamije gukora ntabwo tugamije kwamamaza runaka icyo dukeneye ni ukugira ngo abantu
basobanukirwe gusa simpo kumusubiza ni ukumubwira ati uko aryoherwa mu binatwe niko turyoherwa ibyo kuvuga ngo ni ibisazi nta bisazi kuko abasazi babatwara indera cyangwa aho bajya kubita rero ntacyo dufite kijyanye na mental issue thank you
urakoze ni uburenganzira bwa buri wese kuvuga igitekerezo cye ariko kandi nk'uko nabisabye tugenda twubahana twakire noneho Daniel Bigirimana Daniel uranyumva
yego ndabumva neza cyane
yego urahagana he
yewe nda aho bita Muyinga komine Muyinga intara ya Muyinga nyine
yego igitekerezo cyangwa ikibazo
nge nakabazo nagomba kubaza akabazo kanje kagira gati none abo bantu bariko barabiranisha abo bantu baba basomye igitabo
komeza
abo bantu bababiranisha
ko tutarimo kukumva uravuga ngo abantu bababiranisha ntabwo ibisi byakurikiyeho ntabwo twabyumvise. Tubabarire Daniel, telefone yawe yacitse ntabwo turimo kubasha kukumva. Ibyo washorejeho ntabwo twabyumvise. Sinzi niba ashaka kuvuga igitabo cya Bibiliya cyangwa se niba ari icy'amategeko.
Yangi yashatse kuvuga igitabo cya Bibiliya cy'Imana
Daniel. Hello? Daniel ngo agarutse ku murongo, noneho dusobanure neza icyo washaka kuvuga.
Nariko ikibazo nariko ndabaza. Nariko ndabaza n'abo bantu babiranisha abo bantu baba bitunze igitabo cy'Imana cyangwa babigira nko ku giti cy'iwabo, ko turiko turaraba nk'abantu basanzwe basoma mu bitabo mu gihe cya Sodoma na Gomora uko byagiye gusoma mu mirongo imwe ungena Imana yahanye Sodoma na Gomora kubera hari hazeke ubusambanyi burenze urugero. None ibyo bintu boba babikora ku giti cyabo, boba cyangwa babikora ubwo ubuhanuzi buba buriko burerekana igihe aho kigeze. Ama rero akabazo kagira kabiri.
Yego, nyarutsa.
Akabazo ka kabiri kagira gati, none abo bagabo bariko barabirana, none umugabo ararongora umugabo ku wundi cyangwa barakurakuranywa umwe iyo ahejeje kurongora mugenzi we uwundi nawe aca asubira akarongora mugenzi we, none muri abo ninde aba yasubiye mu gitsina cy'umugabo?
Yego, reka tubigarukiriza aho ngaho, ntabwo tujya muri detaye cyangwa se gusobanura uko imibonano igenda. Utwihanganire ubwo cyakora ndamuha uburenganzira gusubize uko abyumva ikibazo cyawe. Urakoze cyane. Eric, wamubwira iki?
Daniel ndumva ajya kumera nka Norbert. Sinzi impamvu akavumeno yagiye cyatonori kiriyatse kumenya uko gahunda zikorwa mu buriri. Gahunda zikoze zikorwa mu buriri nk'uko nabigarutseho ni igikorwa cy'abantu babiri kibera mu buriri. So ushaka kubimenya rero ubwo ni cya gihe uzajya kubikoraho kugira wumve uko bimeze, rero kigiye ni uzasobanukirwa. Uwo muntu uri kiriyase nka Daniel ijyana Norbert, nushaka kubyumenya uko bimeze, navuze niba atari swingi zawe kuki uzashishikazwa no kumenya ukuntu icyo gikorwa gikorwa. Nushaka kumenya uko gikorwa uzabigeragezeho, uzamenya uko bikorwa nyine. Ikindi aravuze ngo
reka ntabwo tugiye gushishikariza abantu guhinga.
None kariko ari kuriyasi cyane kumenya. Baravuze ngo bijyanye na Bibiliya, nge ndumurokore pe ndumurokore, n'ibigezo byose ni ukubera gusenga no kwiragiza Imana pe, ni ukwita Imana nge ndumurokore. Ariko hari ibyo natemera, niyo kuvuga ngo Sodoma na Gomora ngo bajya kurimbura n'ibiki abantu bakunda kwitwaza. Nta muntu muri twe cyangwa sekuru wacu cyangwa papa wacu n'umwe wari uri Sodoma na Gomora, nk'uko nabibagarutseho cyane kiriya ni igitabo cyanditswe n'abana b'abantu. So ibyo byo kwitwaza ngo Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora ntabwo twari turiyo. Yari kuvuga ngo mbese ngo nibyo twakoze kugira ngo dukore iby'ubuhanuzi ngo cyangwa tubikora ku giti cyacu. Umuntu akora ikintu ku giti cye ntabwo agikora ashishikariza abandi. Sinzi rero Daniel mba yimusubije ibyo Sodoma na Gomora nta n'umwe wari uriyo. Thank you.
Narahuje ahuje n'undi watwandikiye ngo birumvikana ko Satani yifashishije ngo abambari be bahagurukiye kurimbura isi, ngo namwe murabizi ko mwatumiye uwo mutinganyi si ubushake bwanyu ahubwo ni ubushake bwo ngo ubwo wamutumye bubakoresha. Ngo birababaje kuba tuyobowe na Lusufero ku gitugu bigoye kwigobotora. Byari byananiye no kubisoma. Ku gitugu bigoye kwigobotora. Mana tabarisi yawe.
Okay. Basaba kubivanga na Satani n'ibiki nge narayobewe ahantu akomisexuali na Satani. Kandi Imana itwizeye gukundana, kandi Imana ikunda abantu bawo. Nta muntu n'umwe Imana yatumye ngo ize judging. Niba abantu babihuza n'Imana, kandi Imana yari urukundo, kandi Imana ntivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, umuntu ugahita umucira urubanza. Uwo Imana yatumye ngo amubere umujaji ninde kugira ngo baze bajajinga umwana w'umuntu? Buri muntu, reka nkubwire Eugenie, umuntu wese napfa azagenda ukwe, nawe azagendana n'undi. So kandi umuntu najya kubaza azabaza ukwe. So nyemerera amahitamo yanjye, nawe nkwemerera ayawe. Mugina atakuhungabanyije, kuki nge wamuhungabanyiriza uwo ndiwe?
Thank you. Reka twakire na Kuzure Daniel. Harundi Daniel nawe uduhamagaye. Sinzi niba navuze izina ryawe neza ni Kuzure.
Kwizera.
Mbabarira ni Nadia wambwiye ngo ni Kuzure Kwizera. Nago nabimurenganyiriza ntagavuga ikinyarwanda. Ijambo ni ryawe.
Nagira ngo mbaze ese ko bumva ari amategeko ari nayo biriya ko bitabyemera bari kukumva baracyasamije mu gusomera kuri ayo mahame yabo ese ni iki bari kwigisha urubyiruko rw'ejo ese barabona ari isura nziza bari gutanga nanjye sinzi kandi ukuntu yansubiza ko ko ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera abo bakaba bakomeza guhatiriza kandi bumva ari bitemewe bo babivuga nk'iki ntabwo bafata umwanzuro ngo babireke
reka bwo baratubwira reka mpere kuri Dani wagira icyo umubwira nko mu bijyanye n'uburenganzira watubwiraga ibijyanye n'uburenganzira aha ngaha
neza amakibazo cyiwe ni ko mukenshi biramo mu wamukoze
aravuga ngo kubera iki mwa cyangwa reka noneho ngihe Eric abanza gisubize aho kugira ngo dutware umwanya munini Eric wacyumvise ikibazo
nacyumvise ndagira ngo ngiro umutumirwa nango ari ibintu umuntu yagiyemo cyangwa se ari ikimina runaka ngo ntabwo nubwo ibyo bintu babireka na nge nkuko nabivuze kare niko navutse nanga aribyo ninjiyemo nkuzi nkuko na Daniel bivuze neza ko arabijyamo bakurikiye amaramuko hari abashaka nyine ubutunzi njyewe niko navutse bivuga ngo rero ngo ngo ibihugu bitabyemera ngo ibindi bikabyemera ngo ngo nakwi n'ibyo bintu ngo umuntu yabireka na uzareka gute se kikuri njyewe uwo mugabo nama numvise izina ryereka mu
rugero rwa hasi
kwizera reka nk'urugero rwa hasi n'umugabo wakuze akunda abo bantu agashaka umugore nyamugore bakabyara abana kugira ngo ajijishe famiye yiwe kugira batamuzajenga ndakubwiye ngo igihe kiragira n'undi agasubira muri ba bahungu nta muntu wavutse 100% aryama n'abahuje igitsina ubireka burundu ntibibaho hari n'ababishaka abagore kugira ngo bajijishe famiye zabo ariko nyuma n'undi akajya cunye mu mugore akajya muri cya gikorwa so nayo nango bavuga ngo babireke se biremera namwe ngo bigende thank you
reka twakire umwe mu bakunzi b'Amerika uretse gatoranda guha umwanya amasekonda makeya tubanze twakire Serge telefoni idacika ndumva ariwe wa nyuma twakiriye hanyuma ubwo ndabaha amasekonda makeya gusoza ikiganiro Serge uranyumva
yego ndabimva Eugenie
muri makeya turimo kugana ku musozo bwose uhita uvuga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
karihute ya nanjye ni Serge hano ndi muri Arizona ndimo kumubaza ese Semungu niba yarigeze ageraho girlfriend mbere yuko ahinduka mise cyangwa mbere yuko atanyambara kiri mu Rwanda niba yarigeze ageraho girlfriend ikindi cya kabiri nari nzi ko ndimo n'ikindi cya kabiri namubazaga mbese yaba nka kuriya twe twagiye tuvuka cyangwa ababyeyi bakaba bazi ko wenda reka nkoreshe ijambo wenda umuntu adakora neza nk'ikiremba cyangwa ni yaba ari byo bikora cyangwa byabaye we yarabigiyemo azi ko akora neza bisanzwe
reka rero tumuhe ijambo kuko amasaha aragiye urakoze cyane nawe ndabona ari igisubizo cyo turi busorezeho Eric muri makeya musubize n'amasogonda
Elise yego nagiye kugira girlfriend ariko ntango nari mufite ariko n'undi nsanzwe nkunda nabo dusangiye igitsina ariko byabaye biratsina gatatu so yabaje mbere nagize nkunda n'umukobwa yetse byarabaye n'igihe no kwese n'umukobwa anyway ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu avuka ari ikiremba no njye gitsina cyane kirakora neza ntango mbi ikiremba murakoze
Daniel hanyuma ijambo ryawe rya nyuma mu masegonda icumi
yego gira ngo kuvuga yuko ngomba mvuge ibyo Erika cyo kuvuga ni kuvuga yuko iyo umuntu abikora n'abandi ba n'undi muntu badahuje ibitsina si kuvuga yuko aba abikora kuko yabishaka abikora kubera ari abantu canke abo amikibano yagituma abantu babikora yakubera kwinyegeze yako tuzi yuko aho tuba batabyemera
reka rero mbashimire mwembi Dani na Eric nabandi mwese mwatanze ibitekerezo muri kiganiro nshimira nabamfashije ku buhanga bw'ibyuma Pira na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeza kugira ibihe byiza.